Big Bun here.
Fanya kuchechi kutachi Wanadaisi na kisimati Lakini bado kumewali ya bati Wananiponda sana Lakini masikio umezipa Wenifungu langu wanajisumbua Wala kanipa Wanaumia wakinio na naranana na wewe Ulivyo kisura tu kipitaga wanasima manene Sheli, sheli, sheli Utamtam kanipani
Sheli, sheli, sheli
Kesha ni tuluku na hilo exi la zamani Lina jikosha hilo halipendwi Halina jipia hilo la zamani Libisho kinyesi cha zamani Ana time nawe kwanini Bado najikosha Kesha kuwa wamie Jamani mbono najichosha Unatamani We mimi ule utamtam Umumise Unatamani we mimi Nakulingishia doto na mimi
Sheli, sheli, sheli
Utamtam kanipani
Sheli, sheli, sheli
Kesha ni tunuku
Sheli, sheli, sheli
Utamtam kanipani
Sheli, sheli, sheli
Kesha ni tuluku na hilo exi la zamani Lina jikosha hilo halipendwi Halina jipia hilo la zamani Libisho kinyesi cha zamani Sheli, sheli, sheli Kesha ni tunuku
Sheli, sheli, sheli
Utamtam kanipani
Pango Records